daddy, but you moody be my starter. Nangaimwe ni abwanji. Muni na my standard, but you moody be my starter. We tumba ya bene. Ure shiri da moni tantiko. We tumba ya bene. Kaista motina. Begi, begi. Tetu chinda me woi. Begi, begi. Silver spoon in a photo pambale. Upe mpofa kapochi pale. Hii behavior za vote kambale. Wape mpasopo takupasa ufuda na ya mafuta. Uweo ni socha be muleke ni samakuta. Efya haba nangu mwafu ya kala nefi bikumbali. Efya haba umutu tatasha vutu kaya upwa kumbali. Finda onsha kupele. Starter.